XL Records.
Next step, they're gonna hit, but I'm gonna take this to the next step. Tuko on radio, skiza, tuko ligiso, tuna vibes ya walenge. Tuko too strong, siyo wasani malenge. Tume invest, hakuna chama stress. Daily cash cash, tunakwenda na wakati. Na hindo ile chance, kusafiria nyota. Tunafanya hii, hakuna siku tutachoka. Ise wanashoboka, tunabonga la track. I'm the telly on this, na manangu J-Light. Of course, ini real, maswala ya kufake, tunateki na nani. Si tunabidi, tunangoja ngoja, tujione kwa TV. Nuksi bila kukufa moyo, wezi go on. Lazima ya kasoro, still beat ngumu nefanya na kwa nyororo. Let's go Mombasa on fire. Roundi hii tegea, tunacheza kwenye air.
Let's stay.
Tunacheza kwenye air.
Let's stay.
Ungeza sauti songea.
Let's stay.
Mombasa on fire.
Let's stay.
Karibia tajonea.
Let's stay.
Tunacheza kwenye air.
Let's stay.
Ungeza sauti songea.
Let's stay.
Mziki kwangu kazi, nafanya bila wasiwasi. Maneno yenu sisikizi, nafanya vitu waziwazi. Na tena, bado mtazidi tu kusema. Mimi nyuma sitarudi tena. Still bado mimi nitapambana, nitakazana.